Nasema njonjo my boo, nikupe kipenda choro. Umenivuruga hamsofu, nisikize mimi kupe show. Kam kam kupe tam tam, tupeane zam zam. Nateseka na love love, I love the way you shake. Joke at auto rest, let me test
ni bala.
Wana maneno shombo ni kinya, mahaba ni uwe kishu yako ni shit and a rock. Vile utakavyo minafa, mlimwende we nikifa. I feel so good the way you do. Mimi nogewa na we nipite na round two. All eyes on you, nataka niwe na we
too. Baby,
let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar.
Tutadumu kulinda penzi lako kwangu ni jukumu. Wapoteze watakupa sumu, kisha tugombane mama unahumu. Ah, mapenzi matamu japo magumu, sitaki nikosee kesho huni hukumu. Mapenzi yote weka humu humu, usije mpiga chini nitakunywa sumu. Girl,
shakwa na wengi yeah. Wewe umenikweza, so ni mwingine zaidi ya wewe.
Nibadilishe engo girl, mali yangu sio magendo girl.
Jengo mpya sisi wagen, ila majirani they know my name. Rock your body, rock your body.
Let me be your sugar king, sweetheart.